Rosa da gift. Rosa da gift. Baby, only mulavo nange. Omutima gwange kuwanga bikola. Era we sikula bese tegela. Mulavo, si lansabiriza. Only mulavo nange. Omutima gwange kuwanga bikola. Era we sikula bese tegela. Mulavo, si lansabiriza. Wempulire mpeo, oyanguwa. Zaye kwe kwe nebika. Wamponya banaba yaye. Abalinga, abakule. Kuita ansa yange, kubuli chibuzo, chevambusa. Kuita ansa yange, pocho wovera everyday. Wempulire mpeo, oyanguwa, zaye kwe kwe nebika. Wamponya banaba yaye, avalinga, avakule vinyo. Kuita ansa yange, kubuli chibuzo, chevambusa. Kuita ansa yange, pocho wovera everyday. Baby, oli mulavo nange. Omutima gwange kubanga bikola, era we sikula byese tegera, mulavu, siba nsabiriza, oli mulavu nange, omutima gwange kubanga bikola, era we sikula byese tegera, mulavu, siba nsabiriza, pankubire simu, tino nkomawo, nyangu wa mangu, entereze ebintu nefumba, akatunda nekamula, nyumirwa nyo kutunulira kwejendi, oli malaika. Wano konda za stenda ni wakubomu ya kategunenya kukwe si yuga yuga hebya ita sagara kumanya jori katucheche singa ewa mwami wange katubulira kubionda ze obaze vye mimwa ababali vala wazantino techiriva oba kubya kayondo ebyo ni mulavu nange omutima gwange kuwanga bikola elawe sikula bese tegela mulavu Sibansabiriza, oli mulavu nange, omutima gwange kubanga bikola, era we sikula byese tegera, mulavu, sibansabiriza. Ali mu bisi gwange ki, buli kimu okisinga okuwoma, singa kakupana do, oletera energy. Wali, pa confidenti, kamu kumune webi bavizibu Kuvanga wendu ala kwe mekisi, tukuataga na tulinga magnet Kuita ansa yange, kubuli chivuzo, chevambusa Kuita ansa yange, pocho wovera everyday Beke oli mulavu nange, omutima gwange kuwanga bikola Elawe sikula byese tegera, mulavu, siba nsabiriza Oli mulavu nange Kwange kuwanga bikola Era we sikula bien se tegera